kuita malagugwe Alira makangu Ulagu yungange mienini Haking sanya
Romeo, of course
Uzoke kisipoti Hii mama Romeo kona biti Owe ilo maririre Vyo mkwano vya mke Owe ilo sinzire Oro alero linuke Zena kwa singa Uwe biyo kurwayu Ababa suka Uba sana chivuku Love you.